mpenzi 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 mpenzi. Nikasema kumuacha siwezi 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 siwezi.
Akanifanyia ushenzi 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 ushenzi. Nikachukia mapenzi mapenzi. Leo kanza kunita bebe.
Ananita bebe.
Ni ananiona mibwege.
Ananiona bwege.
Anajilegeza lege. Anataka tena mshete.
Fombo za kongoro. 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 Fombo za kongoro. 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 Kongoro.
Wanini, wanini, wanini mimi wanini.
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 Fombo za kongoro. 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 Fombo za kongoro. 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 Kongoro.
Ndiyo basi tena.
Haunipati.
Haunipati tena.
Oh, ndiyo basi.
Ndiyo basi tena.
Haunipati.
Haunipati tena.
Na ukoko kujitumisha meseni. Na ukoko kunitaita baby. Na ukoko kujitumisha meseni. Aiko.
Oya kanza kunita bebe.
Ananita bebe.
Bebe ananiona mkwege.
Ananiona mkwege.
Anajilegeza lege. Anataka tena mshedebe.
Fombo za kongoro. 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 Fombo za kongoro. 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 Kongoro.
Wanini, wanini, wanini mimi wanini.
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 Fombo za kongoro. 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 Kongoro.